Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nuhun dire to bogi jandiga fandu hala Mamadou Samassi jom nyodi sakrab hedibe. Moddindo plaqngaaji motoji di koyde didi tati fuddi hande leedi ndi ben Bamako do yimbe le hobbe jalti le nokkuji cubadi di. Kabar goddo yo fuddugol imuji BT1 BT2 hikam ben imotobe yoku buri o nyaay cappande nay o nyaay jeegomo yimbe ingon sema koryo hande di bismillah sakrab. Gole kertaado mo ingol plaqngaaji motoji di koyde didi tati fuddi altenere hande du tati leedi fuf yala ne bedor famo ke dan foistan Ousmane Niall Bouli Al Sissi.
Jama ana wonno faahi betago o leesuddugol leedu direction régional des transports di district do Bamako do leedi hande sugoni ko akuna yoboobe do yobirinde e trésor pay e windugol talki fa yottaade ewugol doggoji di golloɓe ana gonde wadde imadaraji yala ana jafina golleji di
47 41.
Fa keɓa plaque immatriculation aɗa haani yoɓude ujunaji ɗiɗi e temedde nayyi CFA jo'ina dow talki kewɗi sini leydiyankoɓe yogaɓe ana jetta nafa o golle woɓɓe ana jiɗi golle o ɓeyda yarinede yesso.
Min tilaki ɓe mbi kam mi yaha min tewtoya certificat de résidence. Min anni wirfaɗe ɗom janggo kasen fa mi timmina ko puɗɗumin ko yiɗugol leydi ndi ni weppimin warde ɗom hande moto tawrede muɗum plaque nafa muɗum ana mawni sanni ɗum newaki tafonka e juuɗe amin. Ɓe mbimin min tawata certificat de résidence ko hani hokkirade yimɓe fo maire nga police e MP ana nanga e juuɗe amen fa ham teme ɗiɗi yimɓele golloɓe golle muɗum ana fani
effectif e trapi.
Hedde makko kanko directeur régional des transports district Bamako Diakary Dia Diallo waltini hakkillaji wiide golleji ɗi fo ana gondi yarude no jiɗira
puɗɗo ɗe ka golleji ɗi ana yara no woɗiri. Caɗele fo komin matata le majjum ka miɗe gaɗa hen imma dara fa mi ƴaɓɓina ɗum yimɓe hewɓe ka wari wadde golle majjum so Allah muyi du ɗum latir to hono no yimɓe yiɗirini moto kaye katakatani fo ana handi e talkuru carte grise
hoddinde wiide nokkuji jeɗɗi woni moƴƴinade ɗo immatriculation wawi waɗede ɗo Bamako ɗo.
To moti tun tagal wattu juɗɗo men raf sottugol jam yite essence fuɗɗi sotalele station ngaydi ñande 10 juin 2026. Yalan keɗɗo ɓeɗor fama keɗɗo fastango Al Sissi Ousmane Niall Bouli.
Yottagol citerneji ɗi kuɓɓojan wolle muɗum de région Mutti laatike jikke lobbo e juuɗe yimɓele gomɓe tumɓe saabi ɗum sultiniɓe balɗe seeɗa nga balɗe ɗiɗi tam caggal muɗum alqadara kuɓɓojam aɗaɗo yaade le on ɗo région ka heƴay le hakkunde station ngaji nogay gonɗi le nokku o jetti tam heɓi kuɓɓojam ɗum laatike sababu waji binde yimɓele ɓe fo daraade leruji kewɗi damal ɗiɗo station ngaji fa heɓa essence.
Li kuɓɓojan wari kako wari ɗum heƴata sini a ƴeewino jama foti hewde aɗa wawi wadde balɗe kuɗɗe tawi a heɓay fa keɓa essence ana tiiɗi aɗa wawi daraade aire ngaji joyyi yaade jeegon ko heɓa ɗum heƴata. Miɗen jiɗi ko ɓuri ɗon kuɓɓojan wari Mutti no ɓe gaɗirta ni woni ko waɗa ɓe cuuɗoto sottirinde sottoɓe famarɓe kuɓɓojan ɗan ɓenɗen won cottiroɓe yimɓe hakkunde temere joyyi yaade temere jeegon na gonga le station ngaji ɗiɗo caggal sultere mabɓe ɓe mbiyan machine o seli gollude
litre.
Boubacar Tangaraka e Issa Diarra yo dorwotoɓe moto taxi eɓe gomdi domde ɗom leruji kewɗi joom e miili heɓude essence fa ɓe puɗɗitaya golle mabɓe.
Nde min nani wargol citerne ngaji nden min weeli min sanne saabi ana ɓaɗo lewru joni kuɓɓojan wala ka bal ɗiɗi joni miɗen daari domude le Mutti fu station ngaji ɗiɗi tan woni dokkoji. Min donki gollude golleji amen min donno moto katakatani mi heɓi kuɓɓojan seeɗa keñen fami heɓmi golla hande miɗo woni e domude kala min heɓa seeɗa so mi weeli hoore dañan ko kemmi.
Yimɓele gomɓe le région Mutti kañum en kana miili wiɗe gallure nde waram bisiminde kasem no yawiri kamion citerni ngaji yelleɓe keɓa kuɓɓojan faɓe puɗɗita golleji mabɓe.
Sidio Tamani mo fondation Hirondel ɗo Mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji Mali Irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnol union européenne e gouvernement norvège.
Imuji BT1 BT2 puɗɗi altenere hande 10 juin 2026 dow tattiji leydi fof keɗɗanno fastan Ousmane Niall Bouli.
Imogoji bindi brevet de technicien puɗɗi bete altenere nde ministre communiɗo jande docteur Amadou Sy Savane fuɗɗini ɗum leydi suudu janguirdu esika ley o centre imotoɓe yo 313 ɓuuri hewde mabɓe fuu yo ɓiɓɓe rewɓe gaɗɗoɓe ley jande mathématique e statistique e wi hooreɓe o centre imogoji ɗi ana wonde waɗirinde no moƴƴiri wala fuu caɗele matade ley leydi leydi meden difu e mangal mudo imotobe yo ujunaaji debbe e jeego e tamere joyon e jeegon feccabe les centreji temedere e debbe e joy woni hawrobe e gol imogol bette en e btd lema be e bado bibbe rebe ujunaaji nogo yo bibbe worbe an buri ujunaaji nogo e jeegon imongoji din jukinan fasa po e jena lewru jeendu
bangal kabaruji mudo yontere jabbirende keddana ko heba ko e do festango alcc
le kabaruji de hala mudum mema yontere bittinde ana odo batu mawdo kertanado demal ngaddo jeenay lewru juin kuluba odo batu ngatero hitane fu so ndungu battikele leede amendi kananke leedi ndi ardoto dum tiagal batu o ko timmiko kananko be wom aniyaji yogaji di bami di yoga e mudum ana yeewide kilo habu budmal hemere sefa chakuru 50 angre ana yeere unay 30 sefa le kabaruji di hala mudum hala kasam yontere bittinde ana wattude moto ngay faay to kata kata ngay di fu plaque so do ministre kumani do njami garmi yimbe kanyum holti odo dabere puddudo nyalomo hande o edo leedi amende mangal mudu fu mi timina dido kabaruji e holti de om wiide nukul kewde leedi amende ka hebi tobo le balde chakiti de dum ana holita wiide ndungu ka naati leedi amende nam holitiri wiide yimbe gollobe le gollirgal gal be noddirta mali meteo
sekra do katene kawru hande di on jaram hedare yon kirijo
lay lady mendi ana e hakkille yimbe yogabe kurarouj janjinta basiji denno be ciera golle wanano ando wiide leede de jaati hono mali kambe dokkata kurarouj yamirore wala yimbe hebe tiidallaaji sabe basiji golle mabbe fu ana fawi dow nedda sakade e timinde basiji wana du won darne mabbe ka dow wallude bangal nedda ku kurarouj ana faabo no jan hebirte